ilaahay ama hadii shukr leh anigoo caafimaad qaba oo bay dhoo ka nagaday ilaahay mahadiisa dadka odayaasha ee qaraabada ee wariyayaasha malaaqe ciidanka asxaabta dadka ee hoonta ilaahay raabtay ku lugoonaytay yaani in hadayni dileydaanay dhiino raalahaadaa eedi eeda aan dhowaayo eedi eeda aan mahadsanyi mahad ilaahay iska leh isiina siin mahadnaga tan lamaad ana caafimaad ahaan xamar injari alxamdulilah hadana lugaaga kasoo nafayle wayba fadeehe war gaaban ani siinsiya wariyaalka idaacyaalka ilaa ka sheega insha allah warkay gaaban way buu ahaa ilaahay aza wajal wayba niima kaniyay haddii uun dadkun reer koonfur galbeed dhulku meel anka soo rodada anka fayle ilaahay na dejiyo aan walaha aragay adduunyo badan aha mari yurub iyo africa asia dhan ka dareeray meel meelunka fayla may aragow maamul goboleedkaata anta ka dhisanna maamul goboleedyaasha kale ma la mid ah oo soomaaliya ka dhisan maamul goboleed dhismidiisa shuruudyaal badana liya wal shuruuda say fuliyey oo maamul goboleed oo shuruuda fuliyey wayba jaray maamul goboleedka koonfur galbeed mayay shuruudo maamul goboleedka wayba la kafadeehe marko baaxada dalka deganya population isiba kasa kortan markii afgooyla ka bilaabo ilaa iyo mudul baraaba tuuliba tuulida ka dhigan buura kabasha leedaha waa 370 tuule ah iska dhaaf meel kale bay markii laa ka taba gobolka magaalada soomaaliya anka population badan waa xamar wa magaalada sakanka ina tabo magaalada populationka anka badan soomaaliya tan lamaad maala hargeysas ee dilka darbay dhow iyo anka population badan ilaahay nacmadaasay nasii barwaaqi ka jartam beero baani adduunyadan aan haysana wayba anka faylaydaasay ngare maamul goboleedku anka faylahaadayna baaxad dhul una shuruudogahay buuyi korna populationkiina buuyi korna waxyaabaha og maamul goboleedyada kale unuku ka duwagna oo cadaaladda unuka qeybinayaa wayba aha qabiilada soomaaliya 4.5 ka dhisanta maamul goboleed kasta oo 4.5 ka dhisan ma jarta soomaaliya xaqiiqad haddii laka reeba tan dir iyo daarood iyo heewiya iyo digil mirafla iyo ka dhisanta tan iyo adars iyo ka dhisanta taasay iyaka ka guulaysan una maamul goboleedada kale wayba fadeeyaha siin sheegaya meel anaga kooya xamar dowlada ka dhisan dowladdaasay ka dhisan hanuun problem wayba iska geliyahayta inid maamul goboleedadaasay la lagooyo dhulka lala geliyo la rafaadiyo la baabi'iyo una nanku sharif xasan leh raa madaxweyne ka anta maka banna dhulka maka banna wal doorasho layka kooya unagoo si qaab oo fayla oo asluubaysan iyo doorasho lan geliyi kor iyagoo dhibaato kale lanjeyna dagaal lanka soo bino problem lanka soo bino nicmada waa ta qabno geek antum ahlu sharafe anta fadhiina haddii dagaal iyo walaaqasaydiya anta walmakano rooga fadna geeka dhan unoo mayna araga fadna way buu ahaa antii dad xamar beesa lahaka siya anta ninkooyan problemayaal badan laysoo biid doonan ajaran horeyna walaan dhii horeyn aan dhiidi hata na dhiya doonta wayba siin ka digan yahay inay maamul goboleedkin ilaarsatan waddankin ilaarsatan gobolkun oo sada anfayle oo beerle oo barle xoolo leh walkas leh populationka isinka badan soomaaliya deganya walaawun hata oo dibadaha oo kijijaro oo ashabaabka ah ilaahay yoon afyo birnoo saara laakiin wayba siin ga fadeeyan meel nicme ee warruutan ana caafimaad ahla nagadii mar lamaad siinka nagay mar saddexaad wayba baaquna siinsiyahaye walaagii aan hala kulumay oo wadamayaasay ka jaran hata soomaaliland iyo galmudug dagaala ka socod galmudug hata ishaysata soomaaliland iyo puntland dhibaato dhexteesigan galmudug ishaysata jubbaland naftee wareera ka dhex jara meelisha leedii oo nabad ee hata antow nabada naas la nuugle lati nabadu ilaalsada an wayba siinka baaqay oday ah waay arag ah ruucada ah wayba isinka nagay inay elal sa tang le wudum somali geke lan ka jarna mamul kun o antiyala lan somali an iska dhax raga hayna muraydum na majara ta saka ku guuleysani eedana ba santin
sen ku fana mudan dadkaada sheegay to mamul kun furgal bed faraa la galo burbur jo meesha digni an jeedi lahayd
digni ma an jeedi wallahi la sheegay kontonka adilla ka bilaawe un xamar beesalaha ka dhiibeelanay burburiyay ogtin dawladda uu ka taxay xamar la ka burburiyay beesal ka sheen inta la sheen la nay burburiyay tii xasan maxamed oo shaad gudda toorka anta bees xamar la ka sheen la nay burburiyay tii midow nuun oo bees xamar la ka sheen la nay burburiyay tan oo hadda madaxweynaha sharif xasan ka ana beesal la sheen iyana saas leeyo isiin shan raasan way baa cusaday bees wallahi laawa nabad wallahi laawa malee nabad dun ila sada sharif xasan waqti jey hoob la deera doorashay aan sidoo mee usuna sidoo mee dad kalena sidoo maaya lanka guuleysadoon wala shaqeeya dadka xamar loogan reedo yooba isku quursadaaya una burbur kale nabda isan dhalinyarada ee future isan le unaatad lixdan iyo wala jaro jarna future ka kiking la dhumay aan ogolaateen weligiin qabiil dadanayn rateen waxyaabo kale walanayn rateen wadanku nabadis ilaaliya
jare oo dagaalka ku dareen tafarraq ee Soomaaliland ha wayba
aan ka digeeyahay dadka oo dagaalka kowada Soomaaliland iyo Puntland dad walaale oo horta is dhaladeeyo qabti ee aysanga waa buwada dhaladeenba dad deris ee wayba aan ka digay in dagaalka say dagaal dhulka dhimade ma ahayn walma ka dhalada leeray dagaalka say iyo xadkadan dowlad kuweydiyan wada hadal wal kuweydiyan oo dagaalka sayna iyo aan ka degdegna geerada walaaqi dhimadeen alle ee marisada anti daawacan ilaahay aan boqday laakin ummadaasi wayba aan sheegay in oo nabad iyo ee taadiran galmudugna yana wayba aan sheegay galmudug madama ra-iisul wasaarigii iyona tobay madaxweyne John Israa Sanya dad yooga kale oo waxyaabaha yaryar iyona wadadoona iyona walaago yar aan dhufti oo gidaal aan la qeena nabada horteedan iyona saasay rafadeen.